Diyam nyami sare e gese e leddi Gombe gam majudum noddi jama'are hosha shawarwari hukumaji gam majun tabbuki miyetu entare bale diyam nyami sare mabbe
komi don toro kirol daga gondo hukuma lati ko mallaki o goddum wadi adalci imani e do mudum fu min don toro risku wadda na min wuduma ko min kiba e min shorka bikkon amin e tanira hul amin e minon e hore amin gam nyam e yarse ko Allah wadi amma ko min garata ayinda fa ilma gomna
Jibrin Usman entare Hannatu be leddi Kopto e Gombe be beddi waluki
min talaba no min kaya ko min nyawdira bi bashi amin ko min itta bone dum min gondi ciudi amin dufi dufini di kano kayaji amin majji e der ndiya goddum min kettaay goddum ndiyam hoji jemma dan ummini min misali karfe 2 min ummi der maaja to goddum dum ka humin na sami ittidu goddum hu dilli amma gomnati ko Allah
mi walwi min e Alhaji Yaya Hammari wazirin yariman Gombe
gomo tore mi don toro gomnati jiha Gombe da gomnati tare gaba da enta ma hukuma the Chad North East Development Commission na ta dar halaka to hota ma ta dun wato hora ta be dun ta fella da wonde dun hora be fella da do bo dun itina be non labo hisna en
ran ka dai abi ai me do hukumaji naimet do yanayi hakuki diyam e waila ardi Najeriya fu
to an dana ne ma dun juggi burna fu kadin bo diyam da dan umoto daga do to dire sai warta do bo huna re me ko herna ko waila ko kombina me dem da jugi din fota do din gasta goddi bo sen ga da herna na tandar mayo mango go wajiki haro Lagos
nane ma dai hukumaji naimet tuttu yanayi habuki diyam e waila lardi Najeriya Aliyu Balagerengi BOA Fulfulde Gombe Najeriya.